Zimzima, who got a key from my bima? Waka waka chona zimzima. Shut up, my pepe na luka kama kima. Wana bonge a chuma waka chima zimzima. Who got a key from my bima? Waka waka chona zimzima. Shut up, my pepe na luka kama kima. Nani kakuriza jina?
Alhamdulillah, nas choki warai line. Goma na nyoka, sija choka ku try. Duo die to kisang tuna fry. Macho ka vampire, yes na yangu ataya. Niko hapa bado sana ku retire. Fly yari ke yari, what more fire? Donga ire kicho sogi do babo baya. Chonga taka sifa domo kaya dudubaya. Wajiji re town, town soro Fiji. Rudisha makwao wakimbizi wa itigi. Joto na baridi tu safi. Wachafu ire mbaya hatukai na wasafi. Mikiboko yao linda kweri parekati. Bifu nyama yao tunatafuna mishikaki. Na shusha thamani toka million laki. Geto na viweka tuna million party. Nyodo weka billion staki. Unteni kamati. Mate mwisho ndia takuja kuwa shtaki. Rap up a market na brought up a jacket. Lamba chaki.
Zimzima, who got a key to my bima? Waka waka tuna zimzima. Shut up, my pepe na luka kama kima. Wana bonge a chuma waka chima zima zimzima. Who got a key to my bima? Waka waka tuna zimzima. Shut up, my pepe na luka kama kima. Why no girl? Nani kakuriza jina?
Mikono juu, rusha kaki kaki. Phone size shetari na simtaki. Tambi prof cheese, tambi ufungi shati. Chunguri ya boxa ficha dudu kama nyati. Wema kama bukunda na nyumba, nyumba. Mambo ipo huku na wachumba, chumba. Vyuku kama mganga sina ndumba, ndumba. Big Cheng Majay, Arabic kanumba. Wanaongea mengi yote walisemejana. Sina barikona tunachoma kama nyama. Champagne na cha complain, maintain na cha kuwaka dunga dumbenteng. Love me, sexy, sugar. Hozi kama movie star, we utaburuga sura ya kijamba. Zikicheka morapa, kuna kubwa na uzito Benjamin Mkapa.
Zimzima, who got a key to my bima? Waka waka chona zimzima. Shut up, mapepe mnaruka kama kima. Wana bonge a chuma wakati mzima zimzima. Who got a key to my bima? Waka waka chona zimzima. Shut up, mapepe unaruka kama kima. One long girl, nani kakuriza jina?
Jo 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 jo. Town USA, UK, Nairobi, Warete, mama friends, bado tukidogo tuwateke. Punguza machozi ya furaha na ucheke. Kisi kijua vinongu waka mabete.
Relax the music.